Aho buyinza busoga bategeza nti bavuddeyo ne batekawo amateeka n'ebiragiro ebigenda okugobera okukanga vula bazadde abasi abatasindika abaana ku masomero n'okutyoboleda emberi y'abaana. Bino ebimu ku bibala ebivudde mu nteekateeka ewomedda mu mutwe ekitongole ki Platform for Labor Action emanyiddwa ennyo nga Business and Community Actions to Eliminate Child Labor in Sugar and Rice Supply Chains, egenyeredde mu kendeeza omuwendo ogw'abaana abakozesebwa mu mirimu egy'enjawulo mu disitulikiti okuliyiga nga kaliro ne disitulikiti y'e Bugiri. Avunanyizibwa ku nsonga ez'emirimu mu kitongole kino Godfrey Kalulu ategeezezza nti amateeka gayisiddwa ga nkizo nnyo mu kunyweza eddembe ly'abaana wonna mu bitundu ebya Busoga.